Smokumziki.com.
Oh, oh, oh.
Genie X double six.
Gina. Another one, no, no. 32. You thinking like a 32. Fire danger. IQ like a brain maker. Your love is true. Believe that I love you too. For every hug you make me to fall in love again, again. I may not be a mimi ndo wa kwanza. Ukitoa wazazi kwa hii dunia. I may not be a wanavyonipenda. Ningekuwa nguo asinge nivua. Ndo maana nampenda, 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 nampenda. Ndo maana nampenda, 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 nampenda.
M-A-U-A. Kwache ya ukamu, nende mbali ya ukamu. Unavyo nipa ni vitamu. Sasa ni mwachie nani. Nimeambiwa ni haramu. Kusha mapenzi ni haramu. Ichinye cha kwako wewe. Wataka apatiwe nani. Penzi, baby unalonipa. Linazidi thamani. Pali ukinishika. Mwenzenu amenambia, mimi ndo wa kwanza. Ukitoa wazazi kwa hii dunia. Amenambia, kwa anavyo nipenda. Ninge kuwa nguo, asinge nivua.
Ndo maana nampenda, nampenda.
Baby.